Bakugamba olunaku lulikyanga nefuula Bakugamba byonna bino bitulimu twefumba Bakulimba bawadde embeera olaba tunnaterera gumayingera bayogera Bigambo byabwe birikalira ku matama kiwakaseera tobanyiga Esene bwiri bangefukuse ndibeera kumpyabo Embuyagane bwiri bangeze ndibeera kumpyabo Siribawo, siribawo, mukwano ndibeera kumpyabo Siribawo, siribawo, mukwano ndibeera kumpyabo Akugamba omuvubuku yuguliko muyayera alabika mubi Manya nti leba muwa balimba nga tukumba nti samba gauni In the pain that is hot as the sun I won't run and be there by your side and we'll share the pain You will never have to face it alone till the end of the times Abwire Esede bwiri bange fukuse Nibera kumpyao Embuyagane bwiri bange ze Nibera kumpyao Siribao, siribao Bukwano nibera kumpyao Siribao, siribao Bukwano nibera kumpyao Nga wadimbira ilichuka Fokuka mutima gwange nagukwasa mubiri aguli bagugweka kawadde walirerawo ebiwakanya manya tetuli biganya kututeganya kawadde walirerawo ebiri nyenya kusubiza nti tuli sigala tumwenya nsiri bwiri bange fukuse Embuyagane bwiri bange ze ndibeera kumpyao Siribao, siribao, mukwano ndibeera kumpyao Siribao, siribao, mukwano ndibeera kumpyao Nsiri bwiri bange fukuse Embuyagane bwiri bange ze ndibeera kumpyao Siribao, siribao, mukwano ndibeera kumpyao